kwangu wanadamu kesho fumbo ayajuaye future ni Mungu kilicho kwangu ngumu kwake nisipo anasema wanangu wala msiofu munayo yaona ngumu kwangu tofauti mene muumba na yatangaza mwisho mwanzoni anayefikia Bwana mbona simoni wengi waishia shimoni kama sio kuponi wanaojifanya wajuaji na kuamini Mungu kwa yote napitia nasema amina kwani naamini kwamba yote wayaona najua siku ipo litadondoka chozi la furaha ninasi chiro chine ikasa emisonia yovote man emisonia yovote man yovote man
na kuamini
nikuikiririe
na kuamini
nikuikiririe nyamu
na kuamini Mungu na kuamini nikuichirire tata
nakuaminia
nakuamini Mungu nakuamini haya ninayolia nakuamini Mungu ninayolia Tatawe shondagane uyute lavo kochinywa jiwe Mungu na kwa mimi.